card production yo ya chitudemu ne hilario boy wanda chikuvemu
abakulembeze mutusize maybe to be to yama mutusize omana wakatonda yali komyemo nana ba Uganda bifanana abakulembeze mutusize maybe to be to yama mutusize omana wakatonda yali komyemo nana ba Uganda bifanana.
Teri bukulembeze butaveri Katonda, nebye mukola byona fe tubisima, tubade fena mukunonya akalulu, ne mutusubizo tukolera betwagalamu, mwatusubizo tuzimbira enguudo, mwe muzikuba repair ng'olukalulu, olukaba wammwe ne muwangula, budda mu palamenti ne muteesa, omusaala mmwe ne mweyongeza, nga ne malwaliro eddagala temuli, olw'abalonzi ife ne tudaaga, tubula kunywa kaliru notuveewo.
Abakulembeze mutusize, n'ebintu ebituyamba mubisize, omwana wa Katonda yali komyewo, n'ana ba Uganda bifanana. Abakulembeze mutusize, n'ebintu ebituyamba mubisize, omwana wa Katonda yali komyewo, n'ana ba Uganda bifanana.
Olwa Katonda n'ensi yaffe, tokkiriza kutunda nsi yo, wazalibwa wano era wakulira wano. Kukyalo gy'osulera bakumanyi omulamuzi ng'olya ku nguzi kuba kulya gikwesubyamula mwe mutukubiriza okugaba omusaayi nga magala abantu baffe babeere balamu abantu b'omu byalo naffe no tuli bubi tukeera ku makya ne tugenda ku kidima ebirime byaffe nabyo bitudibako lw'amakuba amabi wano ge tulina abakyala b'embuto ne babonabona n'amalwaliro nago gali wala nnyo abalwadde bafulumu batufaako bataba Katonda ffe tuggwawo.
Abakulembeze mutusize n'ebintu ebituyamba mubisize omwana wa Katonda yali komyewo n'ana ba Uganda bifanana. Abakulembeze mutusize n'ebintu ebituyamba mubisize omwana wa Katonda yali komyewo n'ana ba Uganda bifanana.
Ebintu emisolo mwe ne mubyongeza ne mutamanya teno ffe tusula bubi mu makanisa laba ne musembera endiga za Katonda temutusonyiye ffe olubalaba ate ne tuloberayo kumbe bambi mutuzikiriza buli kimu wano kati mukisinza munatera kusinga ku baana be mukusa bainvesita laba ne musembeza olubalaba mmwe ne mukyalangi ebintu bya wano kati bikyuse nnyo enanga muntu zitutadde ku mulembe atajina mukwano linda kikwe abakulu baffe bana batukuuma tebali kusiba idol olikimanya ne bakusibako emisango gy'otamanye.
Abakulembeze mutusize n'ebintu ebituyamba mubisize omwana wa Katonda yali komyewo n'ana ba Uganda bifanana.